n'ibintu byadufashije muri iyi minsi ngewe nta mu karere mbamo ingemera ibishyindugura amafaranga 800 ugashyiraho inkwi umuba w'inkwigura amafaranga 800 nawo twabifashe neza cyane kandi byadushimishije.
Uyu ni umwe mu barimu bakorera mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba wishimira icyemezo cya koperative yawe umwarimu Sako yafashe cyo kuba isoneye abarimu kwishyura imyenda bafashe muri koperative mu gihe kingana n'amezi 3. Iyi nkuru yageze ku barimu nyuma yaho mu ntangiriro z'iki cyumweru Ijwi rya Amerika ryasohoye inkuru y'abarimu basabaga leta ko yabatabara kubera imibereho mibi bashyizwemo na gahunda ya leta yafashe yo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona, icyemezo gisaba buri wese kuguma mu rugo. Abarimu basabaga ko mu bwizigame bashyize muri koperative yabo bahabwamo amafaranga make bakabasha kubaho muri ibi bihe babaye mu rugo. Mu ntangiriro z'iki cyumweru koperative umwarimu Sako wasohoye itangazo rimenyesha abarimu bati inguzanyo ko babishaka babisaba bagahabwa amezi 3 batishyura inguzanyo bishyura gusa inyungu zayo. Koperative yavugaga ko ayo mezi 3 azongerwa mu gihe inguzanyo yari kuzarangirira. Ni icyemezo abarimu bishimiye. Uyu utashatse ko dutangaza amazina ye ni uwo mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo.
Abarimu iyo ufite umwenda tujya wata amafaranga ukoza aka bizinesi kandi bizinesi nyinshi zarahagaze nta rujya n'uruza kiboneka ku buryo ki wabona amafaranga runaka usanga umwarimu basiganye amafaranga make cyane ukabura nk'umurisansiyendo ihembwa amafaranga arenga 150,000 aho ugasanga usiganye 12,000 ku kwezi n'urugero. Urumva ayo ngayo ntiyatuma ubaho mu buzima bwa buri munsi. Kuba rero badusoneye bati wazajya wishyura indi nyungu gusa kapitali kabiri uyiretse byadufasha natwe kwirwanaho muri iyi minsi abantu basa nk'aho batemerewe gukora ibyo bari basanzwe bakora ariko yenda nkurikije kiriya twifuzaga cyo basa nk'aho batakemeye ariko icyo bakoze cyo ni cyiza kandi turakibashimiye.
Genzi wo mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba yabwiye Radio rya Amerika ko iki cyemezo kije kubasubiza mu buzima busanzwe kuko imibereho yabo yari imeze nabi muri iki gihe.
Ariko nk'ubu tuvugana iyo umuntu ari muri keredi akaba wenda ari kuri nivo ya ade asigaye ahembwa amafaranga 8,017 akaba ariyo sareri afite umugore afite abana arakodesha ubwo buzima buragoye cyane ku buryo kubaho nta handi hantu namwe akuriya amafaranga yamufasha bigoye. Rero iriya nkuru yagize impact cyane mu kudutekerezaho babona yuko waba afite iyo mibereho imugoye akwiye kuba yasaba kugira ngo nibura bareke kumukata aya mezi 3 turimo niwe bihaye kugira ngo nibura bamuhereze yasaririye yose nabo bashe kujya ku isoko hahe. Itangazamakuru mwaradufashije cyane ku buryo rwose mujye mukomereza aho ngaho muvugire n'abandi kuko buriya hari ikintu mwadukoreye twebwe hari aho mwageze twebwe tutari kugera.
Abarimu baravuga ko izi ngamba zirimo gufatwa zizabafasha gusohoka muri iki kibazo hatabayeho gusaba leta ko yabagobokesha ibiribwa nk'ibyo irimo gufashisha abatabasha kubona amafunguro muri iki gihe. Ubuyobozi bwa koperative umwarimu Sako bwemeza ko buzasonera gusa umwarimu wanditse abisaba bukaba bwarashyizeho uburyo ababyifuza bakwandika bakoresheje imeri zabo cyangwa telefoni zigendanwa. Ibi bikaba biri mu rwego rwo kwirinda ingendo zitari ngombwa muri iki gihe isi n'u Rwanda byugarijwe na virusi ya corona. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.